Numeri 18 verse 1. UJehova wathi ku-Aroni, wena namadodana akho nendlu kayihlo kanye nawe niyakuthwala ububi bendlu engcwele, wena madodana akho kanye nawe niyakuthwala ububi bobupristi benu. Verse 2. Namafowenu isizwe sakwaLevi, isizwe sikayihlo, sondela nabo kuba bahlanganiswe nawe bakukhonze, kepha wena madodana akho kanye nawe niyakuba ngaphambi kwetende lobufakazi. Verse 3. Bakugcina imfanelo yakho nenkonzo yetende lonke, kodwa abakusondela empahleni yendlu engcwele nase-athari ukuze bangafi nabo nani. Verse 4. Bakuhlanganiswa nawe, bagcina inkonzo yetende yokuhlangana kuwo wonke umsebenzi wetende, umfokazi akayikusondela kuwe. Verse 5. Niyakugcina inkonzo yendlu engcwele nenkonzo yase-athari ukuze ulaka lungabe lusaba khona phezu kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 6. Bekani, mina ngithabathe abafowenu amaLevi phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli bayisipho kini, benikelwe kuJehova ukwenza umsebenzi wetende lokuhlangana. Verse 7. Wena madodana akho kanye nawe niyakugcina ubupristi kukho konke kwe-altare nakukho konke okuphakathi kwesihenqo niyakukhonza. Ngiyakunika ubupristi njengenkonzo yesipho, umfokazi osondelayo wobulawa.
Verse 8. UJehova wakhuluma ku-Aaron wathi, beka mina ngikunike ukugcina iminikelo yami yokuphakanyiswa zonke izinto ezingcwelisiwe zabantwana baka-Israyeli, ngikunikele zona wena madodana akho ngenxa yokugcotshwa kube yisimiso esiphakade. Verse 9. Lokhu kuyakuba ngokwakho ezintweni ezingcwelengcwele ezisale emlilweni, yonke iminikelo yabo, yonke iminikelo yabo yempuphu, nayo yonke iminikelo yabo yesono, nayo yonke iminikelo yabo yecala abanikele ngayo kimi, iyakuba ngcwelengcwele kuwe nakumadodana akho. Verse 10.
Niyakudlela lokhu endaweni engcwelengcwele, bonke besilisa bayakudla, kuyakuba ngcwele kuwe.
Verse 11. Lokhu kungokwakho, mnikelo wokuphakanyiswa kwesipho sabo, nayo yonke iminikelo yokuzulisa abantwana ba-Israyeli nginikile wena namadodana akho namadodakazi akho kanye nawe ibe yimfanelo ephakade, yilowo nalowo ohlambulukileyo endlini yakho uyakukudla. Verse 12. Konke okuhle kwamanoni nakho konke okuhle kwewayini nokwamabele ulibo lwalokho abanikele ngakho kuJehova ngikunikile khona. Verse 13.
Ulibo luvuthwa kuqala lokho konke okusezweni lakubo abaluletha kuJehova luyakuba ngolwakho, ilona lo ohlambulukileyo endlini yakho uyakukudla.
Verse 14. Konke okwahlukanisiwe kwa-Israyeli kuyakuba ngokwakho. Verse 15. Konke okuvula isizalo senyama yonke abanikele ngakho kuJehova okomuntu nokwesilwane kuyakuba ngokwakho. Nokho izibulo lomuntu olihlenga ngempela, nezibulo lezilwane ezingcolileyo olihlenga. Verse 16. Okuhlengayo kuyakuhlengwa kusukela kokunenyanga kokulinganisa kwakho ngemali yamashekeli ayisihlanu ngokweshekeli lendlu engcwele elingamagera angamashumi amabili. Verse 17. Kepha izibulo lenkomo noma izibulo lemvu noma izibulo lembuzi awuyukulihlenga, lingcwele. Uyakufafaza i-altare ngegazi lazo, ushisa amanoni azo abe ngumnikelo omlilo wephungela imnandi kuJehova. Verse 18. Inyama yazo iyakuba ngeyakho, njengesifuba sokuzuliswa nomlenze wokunene iyakuba ngeyakho. Verse 19.
Yonke iminikelo yezinto ezingcwele abantwana ba-Israyeli abanikela ngayo nginikile wena namadodana akho namadodakazi akho kanye nawe ibe yimfanelo ephakade kuyisivumelwano sikaSawuti kuze kube phakade ngaphambi kukaJehova kuwena nakuyo inzalo yakho kanye nawe.
Verse 20. UJehova wathi ku-Aroni, hayi ukuba nafa ezweni lakubo futhi ungabi nasabelo phakathi kwabo, mina ngiyisabelo sakho nefa lakho phakathi kwabantwana baka-Israyeli. Verse 21. Bhekani, ngibanikile abantwana bakaLevi konke kweshumi kwa-Israyeli kube yifa labo ngomsebenzi abawusebenzayo, inkonzo yetende lokuhlangana. Verse 22. Abantwana ba-Israyeli mabangabe sasondela etendeni lokuhlangana futhi abathwale isono bafe. Verse 23.
Kepha amaleva yakugcina inkonzo etende lokuhlangana athwale ububi bawo, kuyakuba isimiso esiphakade ezizukulwaneni zenu naphakathi kwabantwana bakwa-Israyeli abayakuba nafa.
Verse 24. Ngoba kweshumi kwabantwana bakwa-Israyeli abanikele ngakho kube ngumnikelo wokuphakanyiswa kuJehova, ngikunikile amalevi kube yifa lawo, ngalokho ngishilo kuwo ngathi phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli aniyukuba nafa.
Verse 25. UJehova wakhuluma kuMose wathi,
verse 26, futhi yakhuluma kumalevi uthi kuwo, nxa nithabatha kwabaka-Israyeli okweshumi engininike khona kuvela kubo kube yifa lenu, niyakunikela ngomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova okweshumi kokweshumi.
Verse 27,
umnikelo wenu wokuphakanyiswa uyakubalelwa nina njengalokho bekungamabele esibuya nanjengokugcwala kwesikhamo sewayini.
Verse 28,
kanjalo nani niyakunikela ngomnikelo wokuphakanyiswa kuJehova ngakho konke okweshumi kwenu enikwamukelayo kubantwana bakwa-Israyeli, niyakunikela ku-Aaron umpristi ngomnikelo wokuphakanyiswa kaJehova.
Verse 29,
kuzo zonke izipho zenu niyakunikela ngayo yonke iminikelo yokuphakanyiswa kuJehova, konke okuhle kwayo ingxenye yayo engcwelisiweyo.
Verse 30,
ngalokho uyakusho kuba ukuthi nxa niphakamisa okuhle kwayo kuyakubalelwa amalevi njengokwanda kwesibuya nokwanda kwesikhamo sewayini.
Verse 31, niyakukudlela ezindaweni zonke nina nabezindlu zenu ngokuba kungumvuzo wenu ngomsebenzi wenu etendeni lokuhlangana.
Verse 32, aniyukuthwala sono ngenxa yakho lapho seniphakamisile okuhle kwakho, ningahlambalazi izinto ezingcwele zabantwana bakwa-Israyeli ukuba ningafi.